Wario we want kote wa and the same way chasi.
Instantunes.com.
Baby na eche sima niti marake wiki. Nziru kanga mambe tunyumye mwembozi. Kati wai oche ndo sego cheko vesi yola. Hey, love, hey, itango leo. Oh, darling, oh, wanzi jeho wakasulini. Samanya die on me. Kati wali wache mboza uvako echi. Oh, pita wakene, pita tene. Numuangu leo, oh, dale. Oh, wanzi jeho wakasuri.